chene yamanga karumbolombo kande choku jamba sunirenge ndongo ni mwana wawano ato mdongo mtendeke owadala muganda wa mkaferu temumbu sabusane mbika vya baganda nsibu kwa mchejeje wange mugema kabube tumbi wakati wendike nda mkonko na nzikulira tabola bantu bashika obo ubele mtalaba obuleka wali muganda unonza kuoto manyi kulusegere mchia uranga kusosoro kukuba kumanya msai kuonga nende wakata itawaganya nimu malirifu nyo kufira kuchantu macheche chomuni mugwange nsobola mumite no kufumi weyo na jengenda mpitanti rane shiti wa shange shitono so nsikiriza na wakwenyo fumu koba za jita wendi wanaba ola nevateka evi gambe vikonjere vye vajava nsuma soma na vikuwa samusumba wange katonda njiso uimba unji gerambe atulira mluli miruganda nemu maso gaba kama bange mfubo kole chitufera ngonzi siinza kwe isa chikungu evyo vivaka wange ngangenzi singe yoye yaliene isa mwendi kao ya niteke demu mwe sengote gambo kulira nebyama byomunange bekendeze nga bakakali omuntu konyumya naye omufudde na muganda okukukira obutwa sebo kyangu nnyo emikwano tegyewalwera kizibu okubeera mu nsi nga wemaliridde gw'oli omu nzawo nkoteka omutwe nga nkubyamu gye ndisegera okukukula endowooza zange abantu kugambye tebagendeka ggwe n'abo b'ojuna weeyolera amayute ga mukundi omuntu gw'onyumya naye nga muteesa ekisaanira mwogera ku ngulu nga mundango bugo fanana bukapa kuba osobola okuzannya nako naye okukakwata mu kibatu olw'olunyumya essanyu lyatusiibula ensi yonna neddobonkana okuva ku oyo gw'olina ku lusegere tesibagambye muve kuba mmwe era sikuganye bawe bali naye abubuulaga omukwano bwotyo ebakulojja nti mwawala muno ogweyiza akalungi nakwogera ko nti wegula gyali mikwano kiki segera okukukula endowooza zange abantu ebyererezi gye biri mwosobola osimbako ne weesumaliko obwannamunigina naye ng'ebyo tubyeresa eddungu teyeesoggeko okuva mu baganda b'ekyo kikakali waka amabala ng'olaba nerangiza obafaananya sibasanga erikuziba mmyoyo ate zifuuka n'ebiro ebimu mu ngeri gy'otaziteebeza ffe lwa butaziraba munda muli nange ntuule wange nennyaniriza negwe mmanya omubi gwa te naazimbanganyu lweki naawe oyo mpangire kuba nkwekubako june naye kanaasomoka eri ejjengo bwali mwewa mugwanyize kompola lyalisindika ndifaananya mbwaya mu kisanvu sebe oliva ne ku by'okola omala obunoobufu okunoonyawo newogoma ekitalo kati wano omulaga ekkubo era omwefubaka ayite naye alina ekitala mu nsawo ye ab'emikwano bantamye nze gw'olaba okuva ku kyendabye mu nsi omuto nti ne kankati nalinnye ku bbuleki okukuggulira ekyange mba nkusiimye ne be nsekera nonda mu balonde baakimmalako lwe bansinisa amannyo ninawo ninja eri abagwa obuzole ne bannetemerako mu lujjudde mwegendereze woyanjalira n'ekisenge kyobwe bamu kubatuyita abemmanju akeera newuwa ku mwazi kakyoyambalira n'omulondereko ekinyuma bwamala yabyogera ng'owebuka mu batamanya nti kafeera alina ebizibu mu ngoyezi lwaki tonzibirako omuntu eyajja wanjaga nze nga nnakwesiga n'enkujuna zizirangize nkukutira jana ndala gy'olaba tafaanana bw'ati omunda muli mwanajjawo omwewuwo era omwaniriza naye alina ekkumi awo emabega amagimbi gababonye ekkumi oyo bankwezitagambika nze bandippako okukoligo mu kufunvuyira ennyokole n'okwerwanako ofuna oyita mu buzibu bw'obudde akaleka ziba nsaalwa mu bootolabo kukwebaza n'okwesesa bakutimba bbulagga butamanya tewekanga ng'ebyonziira ekyo bwe kiba kirina okuba nga baagala okkomya oyo ayitawo bakusiima wabirwanyisa wano mu kujja obazike awamu n'okuba nakuwalirira bangi ennyo tulazise bamala okufumya ekyamuweebwa nga ddawo we ng'akunira gwe kwennyumiza teweeyibaala naawe akanaakulya akama envuga obwe kajja asooka okususa nga naawe weesesa ekyakaleeso kyevuma okakwanya n'abakondeere bakwanya mikka we batyo bwabalaba n'obatenda okuteesa emitima mubabeeramu obuwaayi gye bakwanya egyo gibeera mikka bukka sinda zaabwe nafuuse ekigere kya mbogo bategezaamu weete basso bwe tukoolekanya nkwenyezebwa nze kati nkola byange sikola kusiimwa batantuma oyo atayagadde ng'alekayo nakyuse ne munneeyisa abo abaali bataayi bange mbatunuulira kati mbapima nze era nabatidde nnyo okumpe mukira we batera kwekupanga bwenti ebintu ab'emikwano nabayimbye wakumpe mukira we batyo nze kwekuyimba bwenti ensonga entegetege zibakankanye okunkomya obutwa ku mumwa ate n'enkibala nga batidde nnyo banjadde nnyabula munoonye ekyokunkola nze omwana w'embuga neegeena bampe kugenda kulaba kubanyinaze banyumize kye neekoze buganda yanakuyita mwamuzeeyi bwe ntyo eyo gye naava byolera empitomu baseba y'ensonga eyo weetyo kati kanjabulaaba emikago bwera jakudda mangu